Denhousegambia.com.
I'm
from Bule. Jose, Josa, abandine wokonzeka, abandine wokonzeka,
Josa zoipa,
ni Josa, ni Josa,
Josa zoipa,
dawa zochita zanga zakala lomba ziri benchiro, lero nazindikila zochita zanga zanile mesa, daroba.
Umustin at demonstrations.